bulshada degmada Baladxaawiye gobolka Godo ayaa bogaasay mashaariicda horumarineed ee ka socota degmadaasi oo ay ka mid yihiin raboodka degmada Wadooyin Laamiya iyo mashaariic kale oo waxtar u leh bulshada gobolka Godo.
Wuu dhammaaday, wejiga labaad baa hadda bilowmay. Degmada Baladxaawo waa xarunta ganacsiga degmada ee gobolka weeye. Marka waxaa Ilaahay mahadii ah in laamigiina uu gabagaba yahay, eeraboorkina uu meel fiican marahayo, oo wejiga koowaadna uu dhammaaday, wejiga labaadna uu hadda bilowmay. Midda kale, waxaan uga mahadcelinayaa maamulka degmada Baladxaawo oo kaalin lixaad leh ka qaabtay isxilqaanka iyo iskutashiga lagu dhisahay eeraboorka degmada Baladxaawo. Gudoomiye Shirow Cabdullaahi Cabdi waa mahadsan yahay, Cabdi Keena wuu mahadsan yahay shaqo maaragtay aan caadi ahayn buu degmadan ka qabtay. Waxaan u malaynayaa Baladxaawo gudoomiyaal badan baa soo maray, gudoomiye wixii degmadan ka soo baxa degmada dib ugu soo celiyo oo wax ugu qabta waa noo koway, waa noo koway, wax buu noo aftiimiyey. Ninkaas khayr badan Allah siiyo, gudoomiye Shirow wuxuu noo aftiimiyey degmada Baladxaawo inay isku filan tahay oo dhaqaalaheed uu ku filan yahay oo wax walba ay maaragtay ku qabsan karto yaa ayuu noo aftiimiyey. Marka waxaan leeyahay waa mahadsan tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciin calaa umuuri dunyaa wadiin, wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin. Dhammaan ummadda islaamka waxaan u sheegayaa annagoo nool degmada Baladxaawo ku nool oo weliba dhallinyartay xoogsatada ku nool Muruqmaal leh oo dhanka kareetaaleyda ah, waddo xumaan nahaysay markuu roobka daa meel aan marnaan garan waynay, rafaad baa naga qabsaday, haddana laambi baa noola dhisay, jid wanaagsan baan helnay. Inta ka shaqaysayna qeyr Allah siiyo, maamulka ka shaqeeya arrintan oo isu keenayna waan u mahadcelinayaa.